mo Irlo na ng kanibi Aribo do sa kagadi Kaya na nagkini sa mga Ibu na ng lente Kananiya na losa Imole oro, forever you reign, Yahweh, Yahweh. Imole aye, imole oro, forever you reign, Yahweh, Yahweh. Imole aye, imole oro, forever you reign, Yahweh, Yahweh. Imole aye, imole oro, forever you reign. Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, I express how wonderful you are. Supernatural, extraordinary.